Omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ayanukudde akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda omulamuzi Simon Byabakama Mamujenyi naddala ku nsonga ey'okulagira abantu okusigala mu bifo balondedde okulaba nga bagenda maaso n'okukuuma akalulu kaabwe nga ye Byabakama agamba nti kino tebateekeddwa kukikola basaanye buli amala okulonda dda awaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu bino olumukudde mu mato ategeezezza nti kaakano bakitegedde lwatu nti Byabakama ye yennyini ye mubbi w'akalulu nnamba emu. Byabakama bwe yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire yategeezezza nti tewali muntu yenna alina lukusa kulagira bannayuganda okusigala mu bifo gye balondedde n'abalagira nti buli anaamala okulonda ateekeddwa okudda ewaka we anaasigala w'alondedde ekinaamutuukako yeenenyanga yekka. Byabakama bw'ati bwe yategeezezza.
Kamanti mwe mukuuma akalulu kamwe eri abagenda bagana kukuuma akalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okukuuma akalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station or agents bakandi kulikandidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri. Voter protectors bw'onoonya omukitabo ekyamateeka tebaliimu. Voter protectors mateeka taliimu era banaawa simani bakuwadde olukusa yendo bere voter protector zikusanze kubanga abagenda bayola ng'ensenene.
Wabula bino byonna olugudde mu matu ga Kyagulanyi ategeezezza nti kino kyoleka lwatu nti Byabakama yali emabega w'emivuyo gyonna egirabikira mu kulonda egiviirako akalulu obutaba na mazima na bwenkanya. Kale nno Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti bino tebayinza kubikkiriza.
Mwai Museveni ya gamba baba mbakalu. Tuga mbaba atu mbakalu. Na abe simba baba la baba gamba baba mbakalu. Ne koti ensukurumu ya Uganda. Na hiyo vayu ni gamba ubuluru wabibwa. Nunu insungeyo. Tumenya tekachi oba tukola nsobi ichi. Wetupa ene tukubiriza bana Uganda bo. Na okuvayo okuma akaluru kabwe. Nye teka wikira gira. Bandi bade basanyu kana basanyusi. Na ye kubanga tuka kasanti bebabi enyigiramu. Fengaba NUP. Tulumiriza mwami Byabakama pia kulembera okubba obululu kati gwe mwami Byabakama nga gwe suspect mukubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini najja nangamba temuggalawo nyumba zammwe temusibaawo muzireke buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Wabanga akalulu kabwerufu kamazima kabwenkanya lwaki toyagala bannansi batunule tukakase jakalulu kamazima nabwenkanya awangula yabawangula.